brother. Zimata, you know, fella. Nani bado chena mwansi ya chena yen. Kuna liku makule chela ena jiwa vin. Mafaze kama vina ena bako nyadila. Ogona smunga so wantengo tengo tamila. Koma bado walelo. Ogona ntengo mawali malilo. Bado walelo. Ogona ntengo mawali malilo. Choma alina cheko macholongilaza. Asku usana pite koma kukwe milaza. Zidayo niti weto poko mwali lanji. Bamba usa mafika yu wa mati wali lanji. Koma
Ndawi 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 Imakwana
Zimata Zimata Zimata.
Come on,
Zima.